sami ngifuna wena uthando lami ngifuna wena awesthandwa sami ngifuna wena uvambo lwami ngifuna wena.
I will wait.